Fresh Big Music.
Remember where you got it from. Now give music powers. .co.
Guess what? King B. Mantor.
Sina toka kuketi na musanga tolo. Kenza di pansi tilipa topu na de folo. Tienda chongala kufola matola.
Dawani feti niko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
Sina toka kuketi na musanga tolo. Kenza di pansi tilipa topu na de voice. Tienda chongala kufola matola.
Baja mwenzo tiseka, hapa manze timeka. Boyo muti motoka, iwe mungila choka. Tenze lipansi tilipa topu. Nenze na ntemba na manga shopu. Nenze kambwanga lelo ni dopu. Wasala ni pansi tilipa topu. We so high like an aeroplane. We can flew like a hooligan. Kuchoka kwa mene kudyole. Kweve moni ni mufyole. Ningala muti loto. Billboard digi foto. Ningala muti loto. Dawa yesu ningoto. Ninatoka kugeti na muzanga tolo. Tenze lipansi tilipa topu na the folo. Tienda chongala kufola matola.
Nawandi feti liko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
Ninatoka kugeti na muzanga joni. Tenze lipansi tilipa topu na the watch. Tienda chongala kufola matola.
Ndawandi feti liko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
Jife kugeto sivenzo penda. Wambo tipenda ndawa tispenda. Nayo mashozi yambo tivenda. Kwene tichoka ndiye kwe muyenda. Tenze munyumba apata choka. Voko ni futi ngati chivoka. Ivi ni rio osa tisoka. Fela kutali sitifu na soka. Jinatoka kugeto na muzanga John B. We back again. Kimi pasa ni moni. Kuli wapeni noti puleza. Tikuma kaso noti puliza. Koze kulejo ndifebaliza. Ona maeta wose tabaliza.
Ninatoka kugeti na muzanga tolo. Tenze lipansi tilipa topu na the folo. Tienda chongala kufola matola.
Ndawandi feti liko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
Ninatoka kugeti na muzanga joni. Tenze lipansi tilipa topu na the watch. Tienda chongala kufola matola.
King B.
I
got the baddest, the saddest, the hardest in the vocal. I'm the miniest, the cleanest, in the finest, Timu Loco. I got the bars,
I got the bars.
Crown on my head,
crown on my head.
She wore that I live,
she wore that I live.
Johnny B's the name.
Apa ni Johnny ngandine chidoni. Na maeta wa mbela soni. Bayo pakutuma mafoni. Kali waziba wepe ni mawani. Iwe choka wawani wone. Ngatuli feki enda ugone. Napia kudala,
napia kudala.
Ime wakalupika,
ime wakalupika.
Napa mativi,
napa mativi.
Nifetingo tambika,
nifetingo tambika.
Ninatoka kugeti na muzanga tolo. Tenze lipansi tilipa topu na the folo. Tienda chongala kufola matola.
Ndawandi feti liko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
Ninatoka kugeti na muzanga joni. Tenze lipansi tilipa topu na the watch. Tienda chongala kufola matola.
Ndawandi feti liko nifwe mabako ngatuzo nda voice wasako.
DJ Axel, run the tune again. We run that the truth that is.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers.co.